Owamani Museveni nagendayo napangisibwa olw'amaanyi ago omugugu bampa. Nagereerwa amaanyi yampita neyongere ku kigaali kye tusukume kikole ki? Kibuke. Ekyo kibeetonda mwenna buli kibakosa. Kibeetonda mu linnya lya Yesu kireke tugende mu maaso tudire amaanyi gegamugenda gate saidi eri tugagate erufu abantu abanyigirizi abantu abaasa abantu babulijjo. Eno ssabo gye tuliko buli muntu alina omugaso n'owamutiri ayanirizibwa.